Picha namba 8. Inyalo neno tudruok Anna kane osewinjore gi Nyasaye. Nowacho ni konwang'o nyathi mawuoyi to obiro duoko nyathino mondo otine Nyasaye. Kane Samuel kijana mochin, Anna kod Elkana nokawe motere kuom jadolo Eli, nikech nonego ti tich Nyasaye. Eli ne nigi wuoyi ariyo to ne gitimo timbe mane miyo Nyasaye wichkuot, kendo ne ok ginyal chiko itgi ne wuongi mondo gilok yoregi maricho. Otieno achiel Nyasaye nowacho niya, "Samuel, Samuel." Samuel nodwoko gi dwol matin ni, an ka." Kendo noringo kodhi ir Eli mopenje niya, an ka, be niluonga?" Eli nodwoke ni, "Nyathina, ok aluongi, dog mondo inind." Bang' seche manok, Nyasaye noloso kendo kawacho niya, "Samuel, Samuel." Samuel nochung' kendo koringo kodhi ir Eli kopenje niya, an ka, be niluonga?" Eli nodwoke niya, "Nyathina, dog mondo inind, ok aluongi." Kendo Nyasaye nowacho niya, "Samuel, Samuel." Samuel noringo kadhi ir Eli kowacho niya, an ka, iluonga?" E kinde ni, Eli ne ong'eyo ni luongni ne nikare, Nyasaye emane luongo Samuel. Noluongo Samuel ni, "Dogi mondo inindi," kendo kiwinjo duok makamano tidwoki wacho niya, Ruoth Nyasaye, losi matek mondo awinji." Kendo Nyasaye noluongo, "Samuel, Samuel." Ae Samuel nodwoke niya, los ruoth, nikech jatich ni winjo." Kendo Nyasaye nowacho niya, "Nonego odhi oti tich moro e piny Misrael, mabiro miyo neko kit ji duto ochung' malo. Kendo ne onego obi okum Eli, nikech Eli gi jode nokotimo gimamoro Nyasaye."